Shostia, wakisim, washateleza sasa ndio basi tena, hatuna cha kufia. Nana sema, mali tumefika, watu pati tena, watu pati tena, pati tena. Mali tumefika, watu pati tena, watu pati tena, pati tena.
Lisikia squeezy madogo wana rapu, nikajiuliza wana rapu nini? Niko ulingoni waloomba pambano, mbona siwaoni na jio na mimi? Mini kishuti uwaga ni moto mtani, ngoma zangu noma. Mindo rapa bora kutoka Kigoma na inifata baba levo nyuma. Nivyo rudi bongo wa Mbeya, wakaja wakaniuliza utabato na nani. Nilicho wajibu hizo misi naga, waulize mitaa mnaza ni nani. OGOP fake rappers mina tia X. Neza kurapu ni kila karanga, umziki kwangu mimo pesi.
Wakisema washateleza sasa ndio basi tena, hatuna cha kufia. Nana sema mali tumefika, watu pati tena, watu pati tena, pati tena. Mali tumefika, watu pati tena, pati tena, pati tena. Mali tumefika, watu pati tena, watu pati
tena. Yeah, wana data na burst, data na flows, data na fame. Wana ngangana tuna kufanya mziki wapate madame. Nikitoa mkwaju jua utasambaa kila CM. Wanasemaga na tema macheche na moto ni lit sana fire flames. Lit sana fire frames, sina muda waku west. Plans nyingi money haste, kila muda tunatafta pesa wendelea kubus chest. Wezako tumecha kuchapa watoto wa mjini, ya nini mastress? Fumzi zao ndogo sana taku kutempea na jua ofiti iris. Wanakubari ila na jua watakataa. Watoto kishua na jua balala, watoto kitaa. Maneno tumambiwa wanadamu, hilo wezi kata. Tukotimbia onde juo bala, tunapoputisha tunajikata.
Shia, wakisema washateleza sasa ndio basi tena, hatuna cha kufia. Nana sema mali tumefika, watu pati tena, watu pati tena, pati tena. Mali tumefika, watu pati tena, watu pati tena, pati tena. Mali tumefika, watu pati tena, watu pati tena.
Yo, Nuru, what's up?
Yo, Nuru, what's up?
Lunya,
Lunya,
Suma,
Suma,
Nazaleti,
Nazaleti, Nazaleti.
Ho, Meko,
Meko,
Meko. Yo, Pacha, what's up? Another one.